ile abandu bakialo so kukaja batwambilile tulile ndakampijile kukaja kiala batule mwe tukubomba kanunu tunafanya tununu kama tingo fununu upendo hudumu tulipampene hakabarilo kafwene nguvu ni wewe ziko ndani yako mwenyewe yeah binadamu watu yeah watu wa watu yeah kusikiliza ndio kuongea ukiuliza utopotea kabla kuomba unapokea wakukaja widuka tunakwaga ukitembea mwe ubaponye kama kwangu ubaponye wasa ubaponye na mama umponye
Ikitokea wametupanga na kuwa kwanza. Mimi ni mfalme wa mtani kwangu, kwa hiyo natamba kunya nkonyeshe ntapokuchamba. Mwige tembo pasuke msamba. Kuhusu wajumbe waambie kwamba tumejipanga, cause my head is about the bend na nitazikamata inshallah. These rappers wananiwaza wanajijaza, mwenzao wala njia wanazopita, mwenzao spiti. Mimi natamba za kuwa skiki, radio ni pure skiki. Yani kimsingi kila kitu tunachokifanya ni mtiti. Mguni, brother, kichana wanavutia wadada. Wakija geto na wamada. Mada, 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 mada. Fix your life with your shanks. Two quarter, I mean chains. You're too much, I mean change. AMG, I mean bangs. Na mdomo soni na bonga. Wakanya kama na donda. Panchi zeto shabani kaoneka na maneno karimandonga. Kila pambano na obonda. Kusanya mchere kakonda. Nye chizeni mindo rema ndarando na ronda kazi ilonge.
Malafia. Malafiale, 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 malafiale. Ase, si abandu bakiala, abandu bakiala, abandu bakiala, abandu bakiala, si abandu bakiala, abandu bakiala. Watoto wa Mungu, watoto wa Mungu. Malafiale, malafiale. Malafiale, 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 malafiale.